tensi nejure mirungi nanara yobala ya feno nemera matendo nae kituse wano emindu miringa bisatu w'emiti bigaanyi be twekolera wano okugenda mu maaso tukole tutya bangi kati kyokka awo tulongoozeemu. Tekanya ora yo akatuko mukomyo kugulumi semye bwemu kituye yonyo wanu ati choka aurunguzemu tamani kulirisa anti bweleisa oliwa yefamu nakole kintu kye nga bamujereka n'okutika yani uganda meri sikulanze ati nagi olw'ekimugano kigula obamanyiti ekifudde bweru kiba kitalo nnyo matendo ekyo kye bakulombo amataga wano kyekibeere kikyamu omuntu wa wano tagendeka naye nga twagala okwekusa kati kyokka awo tulongoozeemu. Yeah, simanyi kiyamba nnyo okumanyagana obusoza bafiiriddwa kalombolombo kadda nnyo wano bw'otosalira mu kyobyankoko ajo jakuwasanga nga badduka obufumbo bwo okulamu obulungi ebbaasa y'omuko gitwale baawo mbitewaabaawo ekikolo kizibu nnyo okugimaliriza obufumbo tebutereera omukole batabuulirirwa ge wasenga ati kyokka awo nsabye birongooseewo tagenda mu maaso abantu abasinga abawano boonoola nnyo ebiseera mu bintu ebitali munoolaba bwe bakubya akakuukuulu okudda mu ŋŋambo ne matatu ebitukasa tubyewale ekyokusatu aba tuyambako bye tukola tubasasula kitono nnyo mbanyibwa kati kyokka awululongooseemu waliwo ne kano badde nkalekayo naye kakulu olaba n'amannya gakyayibwa gaawano munoomuzi okusinga mulaba ku bawala n'abakyala beyita ga kizungu nasaaka eryabba oluusi taata kali amannya ng'ekikyala bagakisa mugabaswaza nga nalugenge nasamba nalubuka nakirengwe nabitosi nakirinja nabatanza ne nabitalo nabidoodo nalukooti nambwere nabatanzi namalwa n'amalala gennyini amannya awedde baagala gajwa mulirerere ekizungu asako lyabbagwe mulembe mbuuka mulirere tulabye engeri gye baagala obaita akitambuuli jenidodo naikinkolodoli airini mugabi makisemakura topi lupanka ajinesisebusa dolosikizanyiro enseeri kiwutta saituni kifuukwa nafarani kiwujjo mase kiwukulu vero kisodde lozo gomolondyo iba kisokomi ha kyokka tulabye weyoyende itesaanira abamunoona ebitali mutubaala nabyo mukuba bya kizungu somazimirinde ez'enzungu ezimu nazo ezitali ntuufu lwakiigali amannya gaffe nga nakijoba